tumini na pokuwa na wewe. Saki hii safari ni unoke mwenyewe. Uwe nota kuliza uwe na sino we. Even in the dark, tochi utamulika mradi sipotee. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi nawe tupendani baby. Acha niwambie hii story. Toka day one leave you for holy. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Nikaanza fairy love. Nafsi zikakutana bila hata kula. Sisi tukashibana. Mapenzi letu linavuma vu. Kama upepo, kama upepo, kama upepo, kama upepo, kama upepo. This love, I found this guy. The one who gives me better than anyone. Sa, why, ninki nai. Sio, ni, nacho nyi mwa. Acha mseme nini, siatu acha ni. Acha ni wambia hii story. Toka day one, leave you for holy. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Nikaanza fearing.